kika bandua, utamkolea, ra 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 ra. Nami napenda mkungu wa ndizi, tunyama kujisavia, jicho la kusinzia, sijikorolea, ameniteka nyara. Unanipa changa moto moto, nipo hali mbaya, juni peka joto joto, oh baby I'm on fire. Nakupenda pia, nakutaka pia, mpenzi we. Unanipatia sijiwezi eh, unanipatia sijiwezi eh. Na la la, utamtaka na la la. Nyongeza baby, nyongeza mwenzi. La la, utamtaka na la la. Nyongeza baby, nyongeza mwenzi. Unanipati, unanipati fire. Unanisakata, unaimiliki kaya, kaya. Unanichimbua mpaka ini, unanipindisha nyuzi tisini, juu ya dirisha kabatini, na unanigalagala sakafuni, baby. Unanipelekesha mpaka, sioni popote, nipo nyaka nyaka. Nakupenda pia, nakutaka pia, mpenzi we. Unanipatia sijiwezi eh, unanipatia sijiwezi eh.
Don't got music club.